E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngau pokokorero o te wā nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, hei tā te premio o Kānata, a Justin Trudeau, me whakai marika te hāhi katorika he wahanga nui tō rātou, i roto i te matenga o ngā tamariki iwi taketake 2015 i tētahi kura i Kānata. 35 tāngata kua mauheretia e ngā prihimana i raro i tā rātou a Kaupapa, e hinga ai i a rātou ngā rōpū whakatōpū Taihara me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā te premio o Kānata, Justin Trudeau, me whakai marika te hāhi katorika he wāhanga nui tō rātou, i roto i te matenga o ngā tamariki iwi taketake 2015 i tētahi kura i te whakahaerehia e te hāhi i ngā wā o mua. Hei tā Kat Norris o te iwi taketake o Kānata, kua hui rātou ngā iwi taketake ki te tangi i ngā tamariki i mate nei. Hei tā Justin Trudeau, premio o Kānata, kua ki atu ia ki te Pope, ara kia Pope Francis o te hāhi katorika me whakapāhā mo tēnei parekuratanga o tira me whakatewhatewha hoki i tēnei parekuratanga. Hei tāna ki te kore ka haria te hāhi ki te kōti. 35 tāngata kua mauheretia e ngā prihimana i raro i tā rātou Kaupapa, e hinga ai i a rātou ngā rōpū whakatōpū Taihara. Ko etahi o te hunga i tū ki te kōti o Tāmaki i te ahiahi inanahi, he kaiarahi i ngā kēnge pēnei ngā Comancheros me te Mongrel Mob o te rohe o Waikato, tai atu ki ngā Headhunters o Tāmaki Makaurau. I māminga ngā prihimana i enei tāngata, kia whakamahi rātou i te taupānga Einom, rā ki te whakarite i wā rātou mahi Taihara. 18 marama ngā prihimana e mātakitaki ana i wā rātou nekehanga, o tira e whakarongo ana ki wā rātou kōrero. Nā, kua mate tētahi o ngā tāngata i mahitahi i te taha o Hidini, Melbourne, ki te whakahaumanu, ki te whakarauora i ngā taonga puoro o mua, rā a Richard Nuns. He Pākehā te tangata nei, engari i tino āwhina ia i a Hidini, Melbourne, i ngā wā o mua, a neira a Charles Royal o Ngāti Raukawa.
Ai, we no te pānga mai o te rongo kua mate a Richard, te rāko hoki ngā mahara ki ngā wā e noho tahi ai māua mātau. Ai, mahitahi ai, māo whakatangi aharani, māo mātau i roti ngā tau. Ka hoki aku māra ki te tau, ko tahi mano iwarau, iwatakau mā whā te tau, whakahaere tia tētahi hui nui ki te wānawa rauki i Otaki. He hui tērā mō ngā paonga puoro.
Kua tukuna te mauri o te mana whakahaere i ngā Kaupapa matatini ki roto o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e rua e tū mai nei, arā kia Ngāti Whātua ki o rākei, nā Waikato Tainui tēnei mauri i whakawhiwhi atu kia Ngāti Whātua, anera Arāhui Papa o Waikato Tainui.
I roto i te rua tau kua mahu ake nei, i tiakina e Waikato te mauri o te matariki. Ko tōna tikanga ka tukuna i tī rātau, engari nā te ahuatanga o te urutā, i whakararuraru katoa i ngā whakariterite, no reira i tiakina mō te tau. Me te mene i hikitia e te kaunihira o Tāmaki, ngā mahi katoa a Kanohi, no reira kaore nei he take o te tuku i te mauri, mehe mea kāore nei he mahi i te mahia.
E whakarite ana te rohe o Tāmaki Makaurau ki te whakahaere i tā rātou a whakataetae Manu Kōrero. Kia te huri ake tātou kia Chris Selwyn, pauako o te kura o ngā puna o Waiorea.
He maha ngā kura ngā kaikōrero kua hoki mai tēnei tau a kua te whakakorenga i tē rātou nā te mate urutā. Kua hoki mai ngā kura me ngā kaikōrero. Hei whakataetai mō tō tātou nei, rohe o Waitumata i tēnei tau.
He tino...
No reire, pai hari ana ngā mahi hoki, ngā whakaritenga. E kai kōrero nā pia. E kai ngā kai kōrero kei roto i a wahanga, kei roto i te pai, te korimako, roto i te tāturi, me te rātiti i tēnei tau.
E whai ake nei te iwi ko ngā hā kinikina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pāki Waha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea, every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pāki Waha on the go at wateanews.com.
tukuna ki te futupōro riki ana ko te marae o ngā West Tigers i te NRL, tētahi o ngā marae i te tūai te puehu i ngā rangi a whakatā nei, i nā te wairua hihiri o te hunga mā takitaki ponitaka nei i te papatākaro o ngā West Tigers i ngā rangi whakatā nei, i kurukuru hoki ngā Tigers i te upoko tō rātou kaioko ōmua ara o Ivan Cleary, i nā rā hoki kāre anō te kapa hō o Cleary ara ngā Panthers kia hinga noa i tēnei tau. Me ara wāke ka ngau arawati a rātou e ngā Tigers. Hei tā te kai hautu i ngā Tigers a James Tāmau. Kau e tātā i a rātou mo te kaha o tā rātou huro i te mutunga o te tākaro. I te mea ki te pakanga ngā Tigers ki ngā Panthers, he pakanga aroha kore, he pakanga kō pūtahi. Koe ranga hā, kinikine te iwi, kia ora tātou.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pā.